milandu Chilinga bweme mutu ni milandu zosifunila Kukotiva na titaji jani Mafuna evidence yoni mangilapo Mumutima neze kulila Chifukwa ni nazivati nili guilty
Evidence ya pezeka Evidence ya pezeka Nina mutu ochimwa Evidence ilipo
Azari pila
Menze kapolo ane masu
Nameza loya Azari pila nizanga
Osa kamba nane
Nameza loya Azari pila kukone zanga
Osa kamba nane
Nameza loya Azari pila nizanga
Osa kamba nane
Nameza loya Azari pila kukone zanga
Osa kamba nane
Zama.